fofo onon wonɓe no hettinani habaruji studio kalangu ko sukaɓe ummatore e fulfulde min Ali Ñalli Abdoulmoumouni hawtidade Oumou Oumarou yettinta habaruji ɗi andanto moɗon Oumou Diang woni
basi fol Abdoulmoumouni Diang gonɗa hande habaruji ɗi e gaddanɗe hettinanto e men
Oumou nder habaruji meɗen ɗiɗi hande ni en kalan dow batu jooɗa haale caka jon en campagne ji pamari e potorɗi batu jooɗa haale waɗangu ɗo ande nder huɓere ñamay nder jeɗɗirede en da Oumou yewtere pindinol meɗen hande ni nder mum ni en gaddatana tariki Zen Halima Isaka suka ummatore janguɗo timmini jandeji hande ni suka ummatore o duni fa hande walana no waɗa yajiji e shayi no sonna hanno bowruɗen duni fa hande sa kantiren fijoji coñinol ɓalli laso e ɗiɗi liyade laso e tati lewru novembre hitande duuɓi ujuna ɗiɗi e laso e ɗiɗi ɗo ni nder huɓere ñamede enda ni ɗum waɗi batu jooɗa haale caka jo en campagne ji pamari e campagne ji potorɗi campagne ji ɗiɗo ni fa hande nde en daari Oumou hannden kan en gonno cembinɗina lumaku leyɗe afrique ɗe endan
non non ni Abdoulmoumouni koɓe gatti yeeso de kan woni e keɓa jaaki yeeso leyɗe kewɗe gonɗi hadde leydi Niger ɓe gaari to pottal gal dangali Abdourachid goɗɗo ñeñal noon dow fi mbi'en ni ano kulle gonduɗe dardia noon ni o wari to pottal gal nani fama ka o hokki jaadimin Samira Roafi
je suis la partie
mi warana ɗo gam yiude habaruji kesi kokketeɗi dow golle campagnie ji nafakkaji ko gaddata kamɓe harto yaadu yeeso arzuku ɗo nder leyɗe meɗen ɓaleɓe yaade ɗe tubakoɓe fuu hedde ami hokki habaruji ɗuɗɗi nimɓe mbaddi caka mu'en kotta tawe golleji ardinaɗi ɗi gaɗi nimɓe tawaɓe nder lawol no majjum kawta gollida ko ardin ɗum heɓa latade gonga
une réalité
non non ni Abdoulmoumouni min jaahan agades do har ko ƴewata filla ha no fi rafi denaku ko wonno ɓeydo balɗe cakkitiɗɗi nonni
no jatti waɗi Oumou nde en daari ɗum fa hande guykale gonaɗe no gaɗi ɗenen ɗuɗal mumen fuu guykale noon gonaɗe no gaɗi de haɓɓidane hawtidade ɗum fa hande awƴoɓe adeyde taɓe enen kettino ko Moussa Mamma waddi firta ɗengal fulfulde
o suka debbo no woni e suudu goɗum e natugol adeyde ta ko koye tatɓi enɗa gam batte o yaa lumo ɗon wonno to himɓe goɗon waɗi mo torraji saɗne
non wurtori say mi fotti joom adeyde ta gim o lumo kan jahammi mi naati o won mo yarayam mi anda lawol lumo gon gonga Allah nani imo yaha min jottatako denko gimi o fa hande min jottaki o wi kam no hoddi komin jotti no kure gon say o dari o jippi o wi kam he madam jippa min jottake lumo gimi hey ɗo won lumo gon say mi jippi o wi kam to gadda ceede na mi teƴa enduma gimi a accu miɗo wodi ceede ittuji na jeego ko wodumi
lenñim
hunde enda hunno ko laati no suuli sanne hooreɓe fawar jondi ko na waɗoɓe kab kabɓe endaɓe agades ɗum saabi ɓe dartuɓe mbiɓe kaɓono wata ko tawe ɗum endanni nes o accama e nder gallude agades nde endam Bachir Amadou kañum woni hoorejo syndicat maɓɓe kamɓe waɗoɓe adeydita agades
sikin sattinna moni ɗocci décision
nder jeɗɗire nde min koƴƴi lawol min ittan himɓe wattan deɓe essence commune on kando hokkamin guere wurtade tewtude nimɓe wonɓe no gaɗa gollal ngal kadi endan dande nde gattanmi e nimɓe nde wala lamba toɓe natu nder mum
kasa hawshi
laamiɗo finatamo agades Oumarou Ibrahima Oumarou mo Ayir o wi kanko ɗon waɗno dangal yaade e keerol himɓe gallure nde fuu
appelons les chefs de
miɗen gatta dande yaade e mawɓe bangueje jowruɓe laamiɓe leñi mo en noon fuu gollida e soogueji kaw jiɗi filla ndenago ɗi
les forces de défense et de sécurité
ele keerol gallure agadaje nde fuu hande nde endan soogueji kaɓɓiniɗi ɗo no jiilo gam batterede himɓe kañum e kulle muɗum en
asawe bittiɗo enden ni Oumou ton enden ni diifa ɗum joɗɗini sigila hawta gulle diɗde députéɓe kanduni fa handen ko watta sukaɓe ummatore e rewɓe wonɓe no gaɗa lumaku cembiɗa nder golle mumen ɗe endan
non non ni hawta gollida o ni ko wonno waɗi hakkunde gomnati e wonduɓe campagnie ji noon ni har ko ƴewat koɓe tuuji kam woni hano golla député Boulou Mamadou nani ko fantiri nder battugu
ko sa a majalisa akoye
fanduɗon suudu sawara députéɓe ndun no woodi fedde députéɓe hawjiɓe filla luma kuji potori ko sukaɓe ummatore worɓe e rewɓe ɗum saabi mbini komin gari handen ɗo mabɓitidde hawride mawde wattude dande yaade to goduɓe bawɗe e gomnanti nangande ummatore leydi ndin fuu amma ko waɗi min cuɓi région difa ganduɓe mum jeɗɗini kono tawa nder rafike ƴoran ndenagu amma ko famminanmi ummatore nden woni jomum ummo faame lumaku wonno waɗa
afghanistan a kamama
umu yewtere pindinol meɗen hannden ni nder mum en gaddatana ni tariki zen halima isaka suka ummatore debbo duni fa hannden gaɗo lumako muɗum omo waɗa yasiji e shayi omo sonna
zen halima isaka o wattana kullantere je ko ma forte li'or ɗum min gari min tawimo le tendere makko nokku luumo kollol manngol ngol kulle leyɗe afrique nder galdu ñemeyi kanko halima o wodna duuɓi capan tati e tati o dewla no on woodi ɓiɗɗo gorko goto
gaɗa mi hanti jande mi woni miɗo tefa golle nde fadde mi heɓata golle ɗum waɗi mi laasibi mi adi aadi waɗugo lumaku miɗo waɗa yaajiji li'o gaɗa mum miɗo hawra leɗɗe men fina tawaɗe nder lewru sumayere miɗo waɗa ko himɓe funawtorto sey inna am wi kam moyni ko waɗi a watta aɗa sonna sey puttumi mindu miɗo sonna
yerno suka ummatore gaɗo gollalngal hoore muɗum fuu halima odu kondan no hawra e caɗale sanne nder golle ɗe kano woni aadaki yoppitade dow majjum
ɗum woodi ho yirnan miɗo heɓa seɗɗa seɗɗa basigon wala dey saɗarama heppata miɗo woodi codoɓe kando won hokki kan sembe waɗugo ɗum
o wi omo nodda yaade sukaɓe reɓo hono makko fuu daro gaɗa hono irni enɗan golle ɗe koye muɗum gam batte heɓa ndimako dow fi jawdi
doje ɗe goodumi ni woni nde ni neɗɗo waɗi niya waɗugo golle mum ta accitin nde ni joomum fuɗɗi to no heɓan andal heɓa jaaki yeeso heɓa dow ko waɗoyta yaago yeeso
omo haaldu fa hannde haala mballaka makka ko laati goriko e hoore muɗum wonno waddanamo nder gollal ngal o wii ɗum ɗon jaati wonno hokkamo miilo ɓeydude sembe gollal ngal enɗa
dow ko ƴeewata figirdeji pirtol ɓalli nani ko jaadimin Habibou Garba waddi Soumana Amadou firti e Fulfulde
wakkati mo Espagne kañe e Allemagne gonno cigilo fa kawra ɗe yande jeetati jamma to ena Qatar ɗum ɗo wonno ñalanɗe ɗe ɓerde e lattol baal ngol endan ɗo leydi Niger du konna ni ñalan tata ɓerde dow lattol baal ko wiyete super ligue ɗum no woni e hoore muɗum saabu Jangorzo FC wonno fiide jooma kadi mo kalto endam e AS Douane noonno du konnani Irana kandu konnana hawri e Olympique FC ako kana konana hawri e AS Police caggal ko ɗum waɗi balɗe ɗiɗi ɗeeto e ɗum lata baal dow file super ligue mo leydi Niger AS Fan kañum woni ko heɓoy yeesaku nder keddi pelleletoje baalɗe ɗe fuu tawata kanadu konnani toɓɓe jeegom e gendarmerie tokki ɗum garde national kam won nokku tataɓo Jangorzo FC kañum woni ko heedi fulley tawata ka toɓɓere bawore
ɗo bandiraɓe wonɓe no kettinani habaruji studio kala ngu e Fulfulde ɗo noon kokkol habaruji meɗen ɗen danni timmata sey jeɗɗire goɗon nde Allah yaari.